haters wanna hate.
Call me Rosé.
Haters wanna hate.
No more, no more.
That is my feeling. Fire. Fire.
Mara o ajikuchana, basi chana wewe anapita nje za panya, basi pita wewe mara o ana gari juu kama mwewe.
Wadangaji dele ndo anakufa na umeme. Sijo kapima umoto mana utawaka mazima, mana utawaka mazima, cheki na kuno kuzima. Bosa fee amepona smoke siga, wanakunja pati sibongo na pushi ndinga. We,
na pushi ndinga.
Eh, wesi uliringa. Roundi hii naona ile bosi kawa machinga. Walojifanya straight wamenyoka wamepinda. Logo maliko nyumbani wa nyumbani tumeshinda.
Usitume wa dada kwenye kazi za wamama. Usitume wa dada kwenye kazi za wamama. Lawama.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Haters wanna hate.
Yani kinoma noma, yeah.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Haters wanna hate.
Yani kinoma noma, yeah.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Haters wanna hate.
Yani kinoma noma.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Haters wanna hate.
Yani kinoma noma.
Na hili goma la sita ata moja tuja posti.
Rozi kwenye move tukuoni.
Sambona move ya mnunui sasa, ha?
Washikaji nyema snitch ya ni kinoma noma. Unachongoma wana kusifia na wana kausha. Kuna mademu tuma snitch wana kusifia kwa kiki. Ukitoa ngoma ndo media ziwaongele. Kuna wengine tuma snitch wanataka nitoe hiti. Nikitoa hiti ndo pepo watembele.
Nasema oh, mindo mama lao. Wale fake rappers wato wakachane kwao.
Oh,
usitume wa dada kwenye kazi za wamama. Usitume wa dada kwenye kazi za wamama. Lawama.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Haters wanna hate.
Yani kinoma noma.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Haters wanna hate.
Yani kinoma noma, yeah.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Haters wanna hate.
Yani kinoma noma.
Haters wanna hate.
Kinoma noma, yeah.
Haters wanna hate.
Kinoma noma.
Mama. With your rapper, mama. With your rapper, mama. Mama, with your rapper, mama.
Swabri made it.
With your rapper, mama. Mama, with your rapper, mama. With your rapper, mama. Mama, with your rapper, mama.